abantu rero benshi baribaza bati tumaze icyumweru ari kuma mu rugo ejo kuwa mbere bizabimeze bite nagira mu mbonereho kubwira abaturarwanda yuko ejo kuwa mbere ari kuma mu rugo kuwa kabiri ni kuma mu rugo kuwa gatatu ni kuma mu rugo kugeza igihe ibyumweru bibiri bizashirira amabwiriza leta ikavuga yuko mujukuri yubahirijwe neza noneho
CP Jean Bosco Kabera umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda ributsa ashimitse ko abaturarwanda batagomba gukerensa ingamba nshya za guverinoma y'u Rwanda zirimo kutagenda genda nta mpamvu hagamijwe kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona aho umuvugizi w'u Rwanda yari kuri televiziyo y'igihugu mu ijoro ryo ku cyumweru cyarangiye icyumweru cya mbere hatangiye kubahirizwa ingamba nshya za guverinoma mu mugambi wo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19
kwa kanene guma mu rugo kwa gatanu kwa muruko kwa gatanu tuni kwa muruko soroka ari ngoma nusoko rwe rw'umutekano rw'uhagarika uhagarare wisobanure
atanga ishusho yuko byari byifashe muri cyo cyumweru mu rwego rw'umutekano umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yavuze ko muri rusange umutekano wagenze neza
cyambere umutekano n'ibintu bari bifashe neza ariko nanone imbaraga zashyizwe kugira ngo amabwiriza yubahirizwe icyumweru gishize rero mu byukuri muri rusange cyagenze neza abantu benshi cyane bubahirije amabwiriza baguma mu ngo zabo abandi nabo basohotse ari ngombwa nk'uko amabwiriza abivuga yuko hari ibintu bya ngombwa bishobora gutuma usohoka iwawe abo nabo bagiye buzuza ibisabwa kandi nabyo turabashimira
gusa mu magambo ya CP Kabera uvugira igipolisi cy'u Rwanda akavuga ko nta byera ngo de kuko ngo hari abatarubahirije uko bikwiye ingamba nshya za guverinoma y'u Rwanda akavuga ko mu cyumweru cya kabiri ibintu bishobora guhindura isura cyane ku bintu birakuguma mu rugo
hari abantu bagiye bagaragara ko abeshya polisi mu byukuri akavuga ati ngiye kwa muganga kandi atari hagiye abo bantu rero turabihanangiriza turabizi ko icyumweru gishize nabo barabizi uko byari bimeze ariko dukurikije ibyo bavuga n'ibyo dusoma ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi biragaragara yuko nyine iki cyumweru nibatabireba neza kizakomera cyane cyane ko abantu bamwe bavuga ngo bararambiwe nta kurambirwa mu rugo rero icya mbere ntibagomba kubeshya polisi ni amakosa akomeye cyane icya kabiri ntibagomba gushaka urwitwazo urwo ari rwo rwose rwo gusohoka mu rugo ubeshya polisi cyangwa se ubeshya nabo usize mu rugo ko hari aho ugiye atari kubera ko bazafatwa ikindi gikomeye nuko icyagaragaye n'abafite impamvu bashobora kuzikoresha nabi ugasanga hari nk'umuryango usohotse ngo ugiye guhaha hagomba gusohoka umuntu umwe abandi baratuma abana ntabwo byemewe cyangwa se bagasohokana n'abana ntabwo byemewe
mu kiganiro na televiziyo y'igihugu umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera hari abavuga ko bakunze kunyuranya n'ingamba nshya za guverinoma barimo abakorera siporo hatarabugenewe mu gihe basabwa kuguma mu ngo abahinduye ingo zabo tubari n'abandi umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yabihanangirije bidasubirwaho
ntabwo byemewe gukora siporo hanze ni ukwikorera mu rugo abantu bahinduye ingo zabo utubari ntabwo byemewe turabihanangiriza ku nzoga ntabwo ari bibi wayiguruka itwari wawe ariko gutumira inshuti n'abavandimwe cyangwa n'abandi bantu b'inshuti ngo inzoga iryo isangiwe ntabwo ari byo gura inzoga uyinywe wenyine n'undi nawe ayinywe wenyine ikindi ni uko hari ikindi cyagaragaye kijyanye n'abantu bashaka gukoresha amabwiriza nabi abantu batwara ibinyabiziga ugasanga barashaka gutwara abantu mu by'ukuri batakwe kuba bagenda kubera ufite cyangwa impamvu zimwe cyangwa izindi abo bantu turabihenangiriza ntabwo dushaka kubibona muri iki cyumweru gitaha abamotari nabo nubwo batatwaye abantu ariko hari byagaragaye ko batwaye abantu turabihanangirije ntibizongere ndetse ntibazongere gutwara n'ibindi bintu bidakwiye gutwara nk'ibiyobyabwenge nta kibazo cyagaragaye nacyo harabafashwa ibiyobyabwenge cyangwa no gutwara ibindi bintu bidacuruzwa muri iki gihe nk'inkweto ibyo nabyo ntabwo byemewe ikindi gikomeye cyane ni abantu batwara amakamyo cyangwa se izi modoka zicuruza imyaka cyangwa zigemura imyaka naho byagaragaye yuko bashobora kuba bashyira abantu inyuma muri iriya karisore bakaba babatwara ibyo nabyo ntabwo byemewe kandi turabihanangirije ku buryo budasubirwaho
umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yakomeje gusaba ashimitse abaturarwanda kwirinda kunyuranya n'ingamba za guverinoma bakirinda kubeshya inzego z'umutekano bubahiriza ingamba za minisiteri y'ubuzima zibasaba kugira isuku mu rwego rwo guhangana bya nyabyo n'icyorezo COVID-19 ku mugoroba wo ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa gatatu nibwo ibiro bya minisitiri w'intebe byasohoye urutonde rw'ingamba nshya 10 zigaragaza ko u Rwanda ruri mu bihe bidasanzwe mu mugambi wo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona muri izo harimo ingamba itegeka buri muturarwanda kuguma mu rugo ni ingamba yakunze kugora abatari bake bishingiye ku badafite amikoro yabafasha kubaho umunsi ku wundi igipolisi cy'u Rwanda nticyagarutse ku mibare y'abarenze ku ngamba za guverinoma bamaze kubihanirwa gusa mu cyumweru cya mbere kirangiye nibwo humvikanye babiri bishwe barashwe n'igipolisi cy'u Rwanda mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bazira kutubahiriza ingamba nshya za guverinoma igipolisi cy'u Rwanda gisaba abaturarwanda bose kurushaho kubahiriza ingamba nshya za guverinoma muri iki cyumweru cya kabiri zishyizweho mu Rwanda hari hamaze kubarurwa abantu 70 byemejwe ko banduye icyorezo cya COVID-19 bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali